za mindu yeze zenye Nibibi haha byuzu ye mama fege Ama puta ina hangize kadaje Unda buzwe wese mbona mo muzehe Shuru jache banyongo jeya Gomba ndasinze ndetse ndasengera Banda shefone nikofi bayigira vide ya Numva mfite amashagaga menshi yo guserera Shozo sengera manu kuba distabinga Na mucho numwe nyifite yo gupoesha Nibu ndimo nija numenye ko nakurarira Ubu ngeza rasose ndize zenge Sigaye naragoswe ndize zenge Ubu yoga bwa magendo umujene Mu mashori ya magendo ikijyana Mama wanje yitwa muhaye mundo Fiti kibazo ko nzamuteza induru Kuko sindigera muha n'igikwembe Kandi ninjo zino nzita moshenete Beda tabuja namenye ibyo nakoreye mu karusagara Nansenda senya busandarara he Yeah 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 Numva mfite amashagaga menshi yo guserera Shozo sengera manu kuba distabinga Na mucho numwe nyifite yo gupoesha Nibu ndimo nija numenye ko nakurarira Ubu ngeza rasose ndize zenge Sigaye naragoswe ndize zenge Ubu yoga bwa magendo umujene Shori ya majendi chijana Nize zenye 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 Nize zenye
Kid
Prince, Prince, these are